Shalom.
Shalom.
How's everybody doing today?
Auliza hadi kufikia hapo tujihisi namna gani?
Do you remember when I was here 3 years ago?
Wengi wenu mwaweza kukumbuka yapata sasa miaka tatu ambayo ilirudi nyuma wakati nilipokuwa nimetembea huku.
Everybody remember?
Nyote mwakumbuka?
We had a great conference then.
Wakati huo tulikuwa na kongamano nzuri sana.
I think even better conference this time.
Hata nadhani ya kwamba hii ndio iliyo bora zaidi.
If you remember, I was telling you the last time I was here about Yahweh moving us from the feast in Jerusalem to the wilderness.
Wakumbuka wakati huo nilikuwa nimejaribu kueleza jinsi Yahweh alituonesha kwamba tuondoe kushika sikukuu kule Jerusalem tukapata kuweza kupeleka kushikaji wa hizo sikukuu kule jangwani.
And I was telling you that in Israel they were making laws making homosexuality legal.
Yani kaeleza kwamba kule Israeli na sheria zilizokuwa zikipitishwa ama kukubaliwa na serikali kana kwamba wanatambua wanashoga kule na wanaweka ushoga kuwa eti kana kwamba ni halali.
And they were making laws that you can work on the Sabbath.
Pia walikuwa kibuni sheria kwamba sasa ni halali kutenda kazi katika siku ya Sabato.
And then the rabbis did something they didn't do for 2,000 years.
Kisha wale ambao ni marabii walifanya jambo ambalo halijawahi tendeka miaka 2000 tangu kufa na kufuka kwake Yeshua.
For the first time in 2,000 years they sacrificed a lamb at Passover at the Temple Mount.
Jambo lile walilolitenda ni kana kwamba walitambika dhabihu hiyo ya mwana kondoo pale katika eneo hilo kule Israeli ambalo ni Temple Mount pale inadhaniwa kwamba ndio hekalu lililokuwa.
And they were officially saying we reject Yeshua as the true Passover lamb.
Tena wakasema waziwazi ya kwamba wamekana na kukataa kwamba Yeshua hako ile dhabihu tosha ya mwana kondoo kuondolewa dhambi.
And Yahweh said, when you see the abomination of desolation, those in Judea flee to the mountains.
Na kama vile imetabiriwa kwamba tunapoona hiyo dhabihu inapotolewa kile kinachochukiza ya kwamba sisi wenyewe ni tuingilie katika makimbilio kutoka maeneo haya ya Judea.
So Yahweh led me through the leadership to bring the feast to the wilderness.
So yanami akanisaidia nikapata kuweza kuondoa ushikaji wa hizo sikukuu kutoka kule Jerusalem nikapata kuweza kupeleka kule jangwani.
And almost everybody in the congregation they agreed. They said if this is where Yahweh is moving Elder Don and the leadership then yes it's time to go to the wilderness.
Na wengi katika kusanyiko walikubalia nami kana kwamba kama vivyo hivyo ndivyo ninavyoneshwa ni Yahweh ya kwamba niondoe ushikaji sikukuu pale Jerusalem nipeleke kule jangwani basi pia nasi vivyo hivyo ndivyo tutakavyotenda.
But there were a very few people that doubted and questioned, are we really going to the wilderness?
Lakini kuna wale ambao ni kikundi kidogo pia walikuwa na tashwishi katika hilo jambo na wakawa kijihoji hata pengine kujiuliza maswali. Je, ni kweli ya kwamba ili jambo amefunuliwa kwamba sikukuu zitaondolewa pale Jerusalem zipelekwe jangwani?
How could we move from Jerusalem to the wilderness?
Tuwezaje kuondoka Jerusalem tukaenda tena jangwani?
Even though it's exactly what scripture says.
Na ndivyo hivyo hata maandiko yanavyoonesha.
Well, after I left you after the last conference,
baada ya kongamano hilo la mwisho,
within a matter of just a couple of months,
baada miezi kadha wa kadha kurudi nyuma,
the COVID pandemic came.
Mapigo ya homa hiyo hatari ya COVID yakatukia dunia mzima.
And Israel shut the country down completely.
Taifa la Israeli likafunga mipaka kabisa, hakuna kuingia wala kutoka.
You couldn't even leave your house.
atakutoka nyumbani mwako haungeweza.
Or you risk getting arrested.
La sivyo ukijaribu kutoka wewe basi utatiwa mbaroni.
And that feast in Jerusalem,
hiyo sikukuu pale Yerusalemu,
there wasn't a person there.
Hakuna yule yote alipata nafasi ya kuhudhuria.
Not even the rabbis, they couldn't leave the house.
Hata wale ambao ni manabii hawangeweza kutoka malangoni mwao.
Yet Yahweh's people, we were in the wilderness.
Lakini sisi watu wa Yahweh tulikuwa kule jangwani.
Exactly like Yahweh led it.
Kama vile vile Yahweh alivyotuongoza na kutuonesha.
You know, in the year 70 AD, the temple was destroyed.
Unajua nyote ya kwamba miaka ya 70 ndipo hekalu lilipomolewa.
But in the year 68, around the Feast of Shavuot,
lakini katika huo mwaka wa 68 karibu na sikukuu hiyo ya Shavuot,
the Holy Spirit,
Roho Mtakatifu,
Yahweh's Ruach HaKodesh,
Roho Mtakatifu wa Yahweh,
told the leaders in Jerusalem, flee to the wilderness.
Alionyesha viongozi pale Jerusalem ya kwamba wapate kuwa na makimbilio kwenda jangwani.
And the early congregation fled to a little place called Pella in Jordan.
Ila kusanyiko la kwanza lilikimbilia pale ambako paitwa Pella pale jangwani ya Yordani.
So when the Romans came and killed all the Jews, not one of the true believers died.
Kwa hivyo Warumi walipokuja na kuwachinja wale waaminifu, wale waliokuwa jangwani ama katika hilo kundi, hakuna yote alipata makali haya ya kifo.
The one thing that makes Africa different than many places in the world,
kitu kile kinachofanya bara la Afrika kuwa tofauti na maeneo mengine kando duniani,
the Africans really understand judicial order.
Waafrika kweli wanaelewa mpangilio wa haki wa Yahwe.
And I want to prove to you from the Bible today,
ningependa nithibitishe kupitia maandiko matakatifu,
that the 144,000 that will be with Yeshua on Mount Zion,
ya kwamba wale wametajwa katika Biblia yapata 144,000 watakuwa na Yeshua kule kwenye mlima.
Not all of them, but the majority will be Africans.
Sio idadi yote, lakini inaonekana kuwezekana kwamba wengi wao watakuwa ni sisi wa Afrika.
I'm going to show you from scripture.
Mimi nitathibitisha hayo kutoka maandiko matakatifu.
So even though the African people have been pulled down by United Nations and the rest of the world,
na itakuwa Waafrika wamegandamizwa na Umoja wa Mataifa na dunia yote nzima,
Yahweh has not abandoned you.
Hallelujah.
Yahweh sisi haja tuacha tukiwa ukiwa.
And Yahweh looks at the heart. He doesn't look at how much money you have or your education.
Yahweh atazami elimu yetu wala utajiri wetu, bali yeye huwa ndiye anachunguza mioyo yetu.
He looks at the people that are going to follow the word without doubt, without questioning.
Yanatafuta wale ambao watafuata neno lake pasipokuwa na tashwishi.
And this is the remnant that Yahweh is calling today.
Ndiyo ya masalio ambao Yahweh anaita nyakati za mwisho.
So I want to talk to you today about the real wildernesses here.
So ningependa ninene nanyi kuhusu kwenda jangwani kule ambako ni kule kwa kweli.
In Galatians 4,
katika kitabu cha Wagalatia sura yake ni ya 4,
there's a very interesting scripture.
Kuna andiko moja pale ambayo inapendeza.
In verse 22 through 26,
katika aya yake ya 22 hadi 26,
it says, for it has been written, Abraham had two sons, one out of the slave woman, one out of the free woman. But indeed, he of the slave woman has been born according to flesh, and he of the free woman through the promise. Therefore, these things were symbolic of the two covenants, the one from Mount Sinai, the first covenant, giving birth to bondage, which is Hagar. For Hagar is the Mount Sinai, which is in Arabia, and it surrenders to this Jerusalem, which is now in bondage with her children. But the Jerusalem which is above is free, who is the mother of us all.
Imeandikwa, kwa maana imeandikwa kuwa, Ibrahimu alikuwa na wana wawili, mmoja wa mjakazi na mmoja wa muungwana, lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili, yule wa muungwana kwa ahadi. Mambo haya usemo kwa mfano, kwa maana haa ndiyo kama maagano mawili, moja kutoka mlima Sayuni, lizalo kwa utumwa, ambalo ni Hajiri. Maana Hajiri ni kama mlima Sinai ulio kwa Arabuni, umelingana na Yerusalemu wa sasa, kwa kuwa atatumika pamoja na watoto. Bali Yerusalemu wa juu ni mungwana, naye ndiye mama yetu sisi.
So Yahweh has had me in Jerusalem for the last 25 years preaching his end time work.
Yahweh ameweza kunidumisha pale Yerusalemu yapata sasa miaka 25 mimi nikiwa katika utendaji wa kazi yake.
And it's been the greatest honor of my life.
Na mimi imekuwa kati ya yale mambo naweza kuyashangilia sana ama yaliyo bora maishani mwangu.
Israel has not been an easy place to live.
Israeli hakuja kuwepo ni pahali ambapo mimi nimepata urahisi katika kujikimu kimaisha.
But I wouldn't trade one day of my time in the Holy Land for anything.
Lakini mimi siwezi nikaibadilisha wala kuiuza kwa kupata nafasi ya kuwa kwamba siko katika hilo taifa katika wakati wote.
And I've spoken to you many times, Israel being a nation today is prophecy of Yahweh.
Na pia nami niwaeleza wakati moja kwamba wahuru kwa Israeli nyakati za mwisho ya kwamba ni jambo lililo katika unabii.
Israel was prophesied to be 2,520 years in captivity and then to be a nation again as we're seeing.
Ya kwamba taifa la Israeli litakuwa utumwani yapata miaka 2,520 ni jambo lilipo katika mambo ya unabii na hadi ije kutimia kuwekwa huru kwao.
So Israel being a nation is the hand of Yahweh. There's no doubt about that.
Kwa hivyo uhuru wake Israeli hivi sasa ni mkono wake Yahweh.
But we also have to be honest that the earthly Jerusalem today is not the kingdom of Yahweh.
Na basi ya paswa sisi tufahamu ya kwamba Jerusalem ya wakati huu si ile inayohashiria ufalme huo wake Yahweh.
Yes, it is the very place that the kingdom of Yahweh will be.
Yes, ni pali pali ambapo ufalme wake yawe utakuwa.
But Jerusalem today, like I said, is filled with homosexuality, all kinds of worldliness, and it's defiling the Holy Land of Yahweh.
Lakini kama vile nimesema ni kana kwamba hivi sasa Yerusalemu imejawa na mambo mengi maovu na ya kuchukiza, kama vile nimesema iko na washoga wengi sana, na inaonekana kwamba inaendelea pia ikiunajisi ulimwengu.
And it's very interesting. I don't know if you really were listening when I was reading this scripture in Galatians.
Na ni jambo la kupendeza sana na sijui kama wewe ulikuwa mkamilifu nikisoma ile fungu katika kitabu cha Galatia.
Because the apostle Paul doesn't only say that modern Jerusalem today is in bondage.
Na si atikana kwamba Paulo hapa anaponena anasema kwamba Yerusalemu ya leo hii katika utumwani.
But he compares modern Jerusalem today under the Jews to Hagar, not Isaac.
Lakini tuona kwamba alinganisha hiyo Yerusalemu ya sasa iliyo katika ufungo katika huo hicho kifungo analinganisha na Hagar wala sio kuilinganisha na Isaac.
That's pretty shocking.
Ndio ni jambo la kushangaza sana.
But he says the Jerusalem of above is free.
Lakini anasema Yerusalemu iliyo juu ya kwamba I huru.
And I've been there all these years sharing modern Jerusalem with you.
Nami hiyo miaka yote nimekuwa nikidumu katika kuendelea kushiriki hiyo Yerusalemu nanyi.
And Yahweh has preserved thousands of places in Israel from ancient times.
Na Yahweh ameweza kuweka maeneo fulani fulani ambayo ni ya kutoka ule ule wakati wa kale yakawe yamo siku hii ya leo.
Israel is just a tiny little land.
Taifa hilo la Israeli katika kuangalia mipaka yake ni nchi ndogo.
And there's more than 30,000 biblical places that Yahweh preserved for us today.
Lakini inaonekana ya kwamba iko maeneo zaidi ya 30,000 kutoka nyakati hizo za zamani ambao yahifadhiwa na yamehifadhiwa sana sana kwa ajili yetu sisi wenyewe.
Some of you have been blessed to be there with me.
Wengine wenu umebarikiwa kuwa nami katika maeneo hayo.
But what you see when you come to Israel today, you see a shadow.
Lakini kile unachoona siku ya leo unapokwenda kule sio kana kwamba unaona yale ya kweli, lakini kile unachoona ni kivuli cha hayo mambo.
You see the remains of stones of buildings.
Unaona mabaki ya misingi ama mawe ya hayo majengo.
And I explained to the brethren, this is what it was. Sometimes I show a picture, this is what it was like.
Kisha mimi kwa maana huwa niko na zile picha na waonesha jinsi zilivyokuwa hapo awali.
But it's only a shadow of the reality of what's coming.
Lakini hayo mambo yote ni kivuli ya yale mambo yatayotokea.
And it's a big shadow, because I believe Yahweh has had those things for us today in Israel to build our strength that the Bible is real and true.
Tena ni kivuli kikubwa sana kwa sababu hayo mambo yamehifadhiwa kwa ajili ya sisi wenyewe ili kupitia kuyashuhudia tukapata kuweza kujua ukweli wa mambo yote.
But now when I say we're going to the wilderness, it's not a shadow.
Lakini sasa ninavyosema kwamba tunaenda jangwani tena inakuwa sio kivuli lakini ni hakika.
It's a reality.
Ni hakika.
Our ancestors went to the wilderness and failed.
Wale waliotutangulia sisi wenyewe walikimbilia tena kwenda huko huko jangwani.
Out of 2 million people, only 2 made it to the promised land.
Kati wale waliotoka Misri yapata kama idadi ya milioni 2, kati ya wawili tu walifika kule kwenye nchi ya ahadi.
And Yahweh says in Ezekiel 20 that in the end time he will bring us again to the wilderness, but we are going to overcome where our ancestors didn't.
Katika kitabu cha nabii Ezekiel hiyo sura yake ya 20, Yahweh yasema kwamba atatupeleka jangwani, lakini sisi tutakuwa washindi wa kuondoka hiyo jangwani.
So I've been talking about this for more than 10 years.
Na mimi nimekuwa nikifunza na kunena hilo jambo yapata sasa miaka 10,
but the real wilderness is here.
Lakini sasa nasema kwamba jangwani ile ya kweli iko nasi.
I've been talking with the elders at the conference.
Nimekuwa nikinena na wazee katika kongamano hilo tumekuwa nalo.
I showed them a very shocking video the other night.
Kuna kanda moja ya video tulioneshwa usiku merudi nyuma ambaye ilikuwa ni ya kushangaza sana.
And I'll put that video online and I'll share the link with you.
Hiyo video mimi basi nitaiweka pale kwenye wofuti wetu ili yote anaweza kuingia mtandaoni akapata kuweza kuipata.
But all the technology for the mark of the beast is already here.
Lakini teknolojia yote itakayoleta kuchanjwa huko na kuwekwa alama ya mnyama tayari imebuniwa na tayari kupeanwa.
And more than just the technology, they already started during COVID implementing the mark of the beast.
Na sio kana kwamba hiyo teknolojia ipo tayari wakati wa homa hiyo hatari ya COVID, walianza kutia mikakati kueneza huo mpango.
And Israel was the test case.
Na Israel ilitumiwa kama lile taifa lilifanyiwa hayo majaribio.
Prime Minister Netanyahu sold out to the beast power.
Katibu mkuu huyo wa taifa hilo Netanyahu tayari anaonyeshana kwamba mamlaka amesalimisha kwa huo mfumo.
And he told them, if you give us 12 million of the COVID death shots, I will allow you to use our people as the guinea pigs.
Na pale akaenda akawa na ombi mbele zao akamwambia kwamba ukinipa chanjo hizo milioni 12 basi mimi nitakubali kwamba wananchi wa taifa langu watakuwa kwa kufanywa hayo majaribio.
And that's why they locked the borders.
Ndio kwa sababu walifunga mipaka.
More than 2 years.
Kwa zaidi ya miaka 2,
no one came in, no one came out.
Hakuna yote aliyekuwa na uwezo wa kuingia wala kuondoka.
They forced the COVID death shot on many of the citizens and they died.
Tena wakalazimisha hiyo chanjo iletayo maafa kwa wananchi wao.
And they locked the people in the houses.
Tena wakafungia watu kwenye makao yao.
And even put armbands on them like prisoners.
Yokaika alama hizo kwenye mikono yao kama vile wafungwa huwa wanafanywa.
And then they brought the QR code.
Ishawakalete ishara ama jambo fulani la kulitambulisha ambalo katika lugha ya kimombo yaitwa QR code.
The beginning of the mark of the beast.
Ikaanza sasa ule mfumo wa kuleta chapa yule mnyama.
Those phones you have are an extension of your hand.
Simu za rununu hizo tunazo ni kama nikiongeza kingine kia mikono yetu.
And if you didn't have that phone with the QR code, you couldn't buy food.
Kama wewe simu yako ya rununu haikuwa na hiyo ishara ya QR code, basi wewe katika ununuzi wa chakula haungeweza kufanya.
And Israel was taking all of this data and sending it to the beast power, to the UN and and World Health Organization.
Sasa baada ya mambo yote, yaonekana ya kwamba kuna wale ambao katika serikali walikuwa wakichukua hizo ripoti na kuzieleza na kuzipeleka katika Umoja wa Mataifa.
Now maybe in the last few months it seems like things are calming down, right?
Uwezekano ya kwamba tuona ya kwamba miezi kadha wa kadha inarudi nyuma ya kwamba mambo yanarudi kuendelea kuwa katika ile hali ya kawaida.
Maybe you're not forced to take COVID test anymore to go to work.
Pengine hatulazimishwi tena kwenda kuchukuliwa na kupimwa kuangalia kwamba kama tuko na hiyo virusi vya hiyo homa hatari ya COVID.
Don't fool yourself.
Usijidanganye.
The whole COVID was only a plan, and now that plan is done. They're getting ready to go to plan two.
Ya kwamba hiyo homa hatari ya COVID ilipoenezwa duniani ulikuwa tu ni mpango uliokuwa kuanzishwa, lakini hivi sasa kuna jambo ambalo wamelibuni ambalo wanataka kuliingiza.
And we don't have to guess with plan 2 as they already told us.
Na sisi haitupasi tujue mpango wa pili ni upi, kwa maana tayari tuko na ufunuo wa hilo jambo.
In November of 2022, just a few months ago,
yapata kwamba mwaka uliorudi nyuma wa 2022 katika mwezi wa 11,
all of the world banks together, the world bankers including United States of Babylon, were working on bringing the digital currency.
Benki zote kuanzia zile ziliomo katika taifa la Marekani walianza kubuni sarafu ile ambayo haitakuwa ni taslimu lakini itakuwa ni ya kidijitali.
So the next lockdown won't just be connected to COVID or some kind of outbreak.
Kwa hivyo kufungwa kwa mataifa kule kutakaofuatilia hivi karibuni hakutakuwa ni kwa sababu ya homa hatari, lakini itakuwa ni kuhusiana na masuala ya fedha.
There'll be no more using cash.
Hakutakuwa tena kutumia pesa taslimu.
And it'll start unless you have the mark of the beast and that smartphone, you can't buy or sell.
Na itaanza kana kwamba una ishara hiyo aliyotangulia kusema ya QR code katika simu yako, basi wewe hautapata kuweza kujishughulisha na kununua wala kuuza.
But like we already saw in the video the other night, those phones are going to go, and the head of Nokia, the biggest phone company, said they're going to implant it in your brain.
Na kama vile tulivyoona katika hiyo kanda ya video, kiongozi huyo wa kampuni moja inayotengeneza simu maarufu kwa jina Nokia alisema kwamba hakutakuwa na hitaji ya simu ya rununu mkononi mwako, ilhali kuna chombo ama chipu utatia kwenye mbongo wako.
But we don't have to be scared.
Lakini sisi haitupasi kuogopa.
Because Yahweh already told us this thousands of years ago.
Kwa sababu Yahweh alitueleza hayo mambo miaka elfu ambayo tayari imesharudi nyuma.
And Yahweh is way ahead of this.
Na Yahweh hakika amechukua hatua mbele yetu.
Yahweh already took his congregation at feast time to the wilderness, so we didn't have to worry about the lockdown in Jerusalem.
Yahweh tayari alishalichukua kusanyiko lake na kulipeleka jangwani, kwa hivyo sisi hatukuwa na tashwishi katika jambo lolote, kwa maana tayari tulikuwa jangwani.
And in 2015, Yahweh already inspired us to start making communities, kibbutzes, so it doesn't matter if you can't buy and sell in the world.
Na Yahweh alikuwa ametufunulia ya kwamba yapata mwaka huu 2015 ya kwamba tubuni hivyo vitengo ambavyo vinaitwa kibbutz vya kuishi katika ujamii, ili tukapate kuweza kuwa kana ya kwamba tumeondolewa katika masuala na mambo ya dunia.
We have International Kibbutz Council with Elder Barnabas.
Tuko pia na jopo limebuniwa linalosimamia hilo jambo ambalo ni la kimataifa ambalo linaongozwa na mzee Barnabas Agenasi.
And just like in the Bible, Yahweh told Joseph to prepare for what's coming in the big famine.
Na kama vile kwenye Biblia tunasoma kwamba Yusufu alipokuwa Misri alielezwa na mfalme andaye magala ya chakula kwa sababu ile njaa iliyokuwa inakuja.
We have more than 30 communities now all over the world preparing for this feast tower, so we don't have to be part of it.
Tuko na idadi ya zaidi ya vitengo kama hivyo ambavyo ni zaidi ya 30 wote duniani mzima ambao wanaojiandaa katika hilo jambo.
So I'm here to tell you today the real wilderness is here.
Kwa hivyo mimi niko hapa leo kueleza ya kwamba tunaenda jangwani kule kwa kweli tayari uko nasi hivi leo.
We have 10 kibbutz just here in Kenya.
Kenya tuko na vitengo 10 kama hivyo vya kibbutz.
But so many of our brethren are not living in kibbutz.
Lakini wapendwa wengi wetu si kana kwamba tayari wameanza kuishi katika hivyo vijiji vya ujamii.
But when the bedtime comes, if you don't go to the kibbutz beforehand, you're not going to be able to get there later.
Lakini kipindi kile ambacho kitakapo kuwa kigumu kitakapo adimia, sio wengi wetu tutapata kuweza kufikia kuingia katika hivyo vijiji.
Because it's not just about preparing food and physically being able to survive without buying and selling.
Lakini si kana kwamba tunaingia katika hivyo vijiji na kujiwekea chakula na kujiandaa kwa sababu ya nyakati za mwisho.
It's about learning to live together as brothers and sisters.
Lakini ni kwa sababu ya kuendelea kupata ule uzoefu, kwa sababu ya kuishi katika ushirika kwa pamoja kama kina ndugu na kina dada.
And the kibbutz model is you give everything you have, but you only take what you need.
Na mfano ulio bora wa hivyo vitengo ni kana kwamba unapeana vyote ulivyo navyo na unachukua tu lile mwenyewe utakalo kuwa unahitaji nalo.
You know, in the kingdom of Yahweh, there'll be no ownership of private property.
Katika ufalme wake Yeshua hakutakuwa na ule binafsi kana kwamba kila mtu atakuwa na mali yake.
Psalm 24, the earth is Yahweh's in the fullness of it. Yahweh owns everything.
Zaburi ya 24 yasema kwamba ulimwengu wote na mali yote ijazayo ni mali yake Yahweh.
But you know why there's no ownership? You don't need ownership in the kingdom?
Lakini wajua ni kwa nini hivi sasa watu wanaendelea kumiliki mali yao ile hali ya kwamba hakutahitajika kumiliki mali katika ufalme?
Because our loving heavenly Father gives you everything you need.
Ni kwa sababu Baba yetu aliye juu mbinguni ambaye ni upendo atupa sisi kila hitaji tunalohitaji.
Do you need food? Do you need shelter? Do you need everything will be provided by Yahweh?
Je, wewe wahitaji malazi? Je, wewe wahitaji chakula? Chote hicho utapokea kutoka kwake Yawe.
And now what he wants us to do is to use the things we have to share with others.
Akili anachotaka sasa ni kana kwamba vitu hivyo tunavyo anataka sisi wenyewe tukapate kuweza kuwa kwamba tunashirikisha wengine katika mali yetu.
And we're doing the kibbutz now 7 years.
Sasa yapata miaka 7 imerudi nyuma tangia tulipobuni hizo vijiji.
And I see the people living in kibbutz growing spiritually so much.
Tena ikaonekana ya kwamba mimi nimeona kwa kipimo changu ya kwamba wale walio katika hayo hivyo vijiji ya kwamba wanaendelea tena wakiendelea kukua sana katika masuala ya kiroho.
And I don't want to see the rest of the brethren get left behind.
Na mimi haipendezi nipate kuweza kuona wapendwa wale wengine ati ya kwamba wamewachwa nyuma.
The Bible says in these times we're living in now that we have to redeem the time because the days are evil.
Imeandikwa kwenye Biblia kwamba nyakati hizi tunazoishi ya kwamba tufasa tu ya kukomboa muda na wakati kwa maana twaishi katika kile kizazi ambacho ni cha uovu.
And you have to grow in the grace and knowledge of our Master Yeshua.
Tena tupasa tukapata kuweza kuendelea kukua katika rehema na neema za Mwokozi wetu Yeshua.
So you can't think where's the easiest place for me to live.
Kwa hivyo wewe mwenyewe huwezi ukaanza kujiwazia na kujiuliza, je, ni pahali wapi ambapo atakuwa rahisi kwangu mimi kuhamia kwenda kuishi?
You have to think, where can I live where I can grow the most in the spirit of Yahweh?
Yapasa kwamba ujihoji na jiulize, je, ni wapi naweza kwenda kukaa na kwamba mimi katika maswala na maisha yangu ya kiroho nitaendelea kukua tena zaidi?
And that only place is the wilderness.
Pahali hapo pawezekana hilo jambo ni kule jangwani.
I say there's only one road to the kingdom of Yahweh, that's the wilderness.
Nasema tu kuna njia moja iliyo hakika ya kwenda katika ufalme kwa kuwa Yahweh na ni kupitia jangwani.
If you want to be on Mount Zion, you got to go through the wilderness.
Utakapo patikana katika pale mlimani wa Zayuni ni lazima wewe yakupasa upitie jangwani.
Luke 1 in verse 80.
Katika kitabu cha Luka mlango wake ni wa kwanza aya yake ni 80.
Talking about John the Baptist.
Ikiongea kuhusu Yohana Mbatizaji.
And the child grew and became strong in spirit and he was in the wilderness until the day of his showing to Israel.
Imeandikwa yule mtoto akakua akaongezeka nguvu rohoni akakaa majangwani hata siku ya kutokea kwake kwa Israeli.
A matter of fact, if you look in scripture,
jambo lililo wazi ni kwamba ukichunguza katika maandiko,
you'll find that every time something major was going to happen in the world, Yahweh had to take the people to the wilderness first to prepare them for the change.
utakuta kwamba kabla jambo lolote kuu kufunuliwa na yawe kabla kutendeka kwake ya kwamba wahusika iliwabidi kwanza awapeleke mle jangwani.
When Moses was getting ready to bring Israel, the first nation on earth, into the promised land, they had to go through the wilderness.
Katika maandiko kabla Moshe akabidhiwa kazi ya kwenda kuwakomboa na Israeli kutoka Misri, ilimpasa kwanza yeye apelekwe mle jangwani akaandaliwe.
When John the Baptist was getting ready for his job to prepare for Yeshua, the first time Elohim comes to the earth, he had to go to the wilderness.
Yohana Mbatizaji katika utumishi wake kwa sababu ya kwenda kutangaza kuja kwa ufalme wake Yeshua, ilimbidi kwanza apelekwe jangwani akaandaliwe kwa sababu ya hiyo kazi.
And even Yeshua himself, the second Adam, had to go to the wilderness before bringing the most important thing in the world to us, the new covenant.
Hata Yeshua huyo mwanadamu wa pili ilimpasa kwanza apelekwe kule jangwani kwa sababu ya kwenda kuandaliwa kwa sababu ya kuleta ujumbe huo wa ufalme wake yawe.
Mark 1:12-13.
Marko 1 yake ya 12 na 13 inaongea kuhusu Yeshua.
Talking about Yeshua. And the Spirit at once drove him into the wilderness, and he was there in the wilderness 40 days, being tempted by Satan, and was in the wild, and was with the wild beasts, and the cherubs ministered to him.
Imeandikwa, akawapo huko jangwani siku 40, hali akijaribiwa na shetani, naye alikuwa pamoja na wanyama wa mwitu na makerubi walikuwa wakimhudumia.
So the wilderness is not a fleeing to protect your flesh.
Kwa hivyo tunaona kwamba wenda kule jangwani si kana kwamba mtu anakwepea kule ili akapata kuweza kuokoa mwili wake wa nyama.
But it's a solitary place for preparation.
Lakini ni pahali pasitara pakipekee ambapo mtu anaenda kuandalika.
Like I said, whenever the world was on the cusp of a major change in the plan of Yahweh, his servant went to the wilderness.
Na nimesema kwamba inaonekana kwamba kabla yawe afunue jambo ambalo ni la muhimu, alikuwa ni yabidi kwamba apeleke watumishi wake jangwani kwa ajili ya kuandaa kwa sababu ya hilo jambo.
When Yahweh took the Israelites out of Egypt, look what he says in Exodus 3:18.
Baba yetu yawe alipotoa wana wa Israeli kule Misri ili awapeleke kwenye nchi ya ahadi, tazama vile anavyonena katika kitabu cha Kutoka.
And they shall listen to your voice, and you shall command, you and the elders of Israel, to the king of Egypt. And you shall say to him, Yahweh, the Eloah of the Hebrews, has met us. And now please, let us go for a journey of 3 days into the wilderness, and let us sacrifice to Yahweh our Elohim.
Samani kitabu ni Kutoka 3 kuanzia aya yake ya 18 imeandikwa, nao watakusikia sauti yako, nawe utakwenda wewe na wazee wa Israeli kwa wafalme wa Misri na kuambia yawe Elohim wa Ibrania amekutana nasi, basi sasa kwa kuomba tupe ruhusa twende mwendo siku 3 jangwani ili tumtolee dhabihu yawe Elohim wetu.
You know, I've written to you and shared about the real Mount Sinai is in Saudi Arabia.
Mwajua kwamba nimewaandikia na nikaeleza kwamba mlima ule wa kweli wa Sinai uko kule kusini mwa Arabia.
We know that for sure.
Hilo jambo alina tashwishi ni hakika.
And for several years I've been trying to get to Mount Sinai.
Na miaka mingi sana mimi nimekuwa nikijaribu kufika mle mlimani Sinai.
But you couldn't get into Saudi Arabia.
Lakini hakungekuwa na uwezekano kuingia katika mipaka ya taifa la Saudi Arabia.
Now it finally looks like this year Yahweh is opening the door that we can go to the real Mount Sinai.
Na kuna uwezekano kwamba mwaka huu Yahweh anafungua hiyo milango tukapata kuweza kupata nafasi ya kwenda katika hilo taifa na kuona huo mlima.
The shadow is becoming a reality.
Ile kivuli sasa chaendelea kuwa hakika.
Revelation 12.
Katika kitabu cha Ufunuo Yohana 12
in verse 6,
katika aya hiyo yake ya 6,
It says, and the woman fled into the wilderness where she had a place, it having been prepared from Elohim that they might nourish her
1260 days.
So Yahweh says, not only does he bring the bride to the wilderness, but she has a specific place there in the wilderness.
And
where is that place? Song of Solomon, chapter 2 and verse 14.
Yende katika kitabu cha wimbo ulio bora, sura yake ni ya pili aya yake ni ya 14.
Yahweh says, oh my dove, in the clefts of the rock, in the secrecy of the steep place, let me see your form, let me hear your voice, for your voice is sweet and your form is beautiful.
Imeandikwa huo wangu mafichoni mwa jabali, katika stara ya magenge, nitazame uso wako nisikie sauti yako.
This is Yeshua speaking directly to his bride. And nowhere else in the Bible do you see such intimate relationship with Yeshua and the bride except the Song of Solomon.
Na hakuna pali pengine ambapo waweza kuona katika mahusiano, mahusiano yale yaliyo karibu kabisa na yale ya kukaribia kabisa katika sehemu za ndani za moyoni, kama hapa anaponena na binti harusi kama vile inavyonakiliwa katika kitabu hicho chote cha wimbo ulio bora.
Why is her voice sweet?
Ni kwa nini sauti yake ni tamu?
Because she's the only one in the world bringing the tidings of the good news of Yeshua.
Ni kwa sababu ni yeye peke yake kote duniani alete habari njema yake Yeshua.
And he calls her, oh my dove.
Na yeye anamuita, oh hua wangu.
What's the Hebrew word for dove?
Je, ni neno gani katika lugha ya Kiebrania yasimamia huyo hua?
Yona. What's the only sign of the Messiah?
Na ni ishara gani ya Masihi peke yake?
The sign of Jonah.
Na ni ishara ila Yona.
So, I'm sure in the world there's several billion Christian people. I'm sure many are very nice. But Yeshua isn't writing this to the Christians. Yeshua is not writing this to the Jews. He is writing it to us, his bride that he loves. And where does he say the bride is? In the clefts of
Selah.
When we left Jerusalem to keep the feast in the wilderness, we didn't know where to go.
Tulipotoka kule Yerusalemu tuende tukatunze sikukuu kule jangwani, hatukujua tunakoelekezwa.
The same way the Israelites, when they left Egypt, they didn't know where to go.
Vivyo hivyo ndivyo ilivyokuwa na wana wa Israeli walipotoka Misri, hawakuwa na ufahamu kule wakwendako.
But they had the messenger of Yahweh before them.
Lakini walikuwa na yule mjumbe wa Yahweh akiwa kana kwamba ndiye anayewaongoza.
The same way we had the messenger of Yahweh before us.
Vivyo hivyo pia nasi tuna huyo mjumbe wa Yahweh akiwa ndiye anayetuongoza.
So a Jordanian man I knew said there's a man who wants to talk to you.
Kuna mwananchi mmoja wa ile taifa la Jordan ambaye nilielezwa kwamba yuko na habari alikuwa anataka kunipasha.
I didn't know this man, never met him in my life.
Mimi sikuwa kwamba nimekutana naye hapo awali.
And he told me that Elohim told him to take care of our people.
Anieleza kwamba yeye alikuwa amepaswa tu jumbe ni Elohim ya kwamba akapata kuweza kushughulikia watu wa kusanyiko.
He said, I'm going to build a place where you can come and we'll care for your people.
Akasema kwamba yeye amepewa ujumbe kwamba ajenge maeneo ambapo sisi tukienda pale tutapata kuweza kutunzwa.
And then as I talked to him, I found out he was a Kenite.
Nilipokuwa nikanena naye nikakuta kwamba ametoka kutoka kabila moja ya watu wanaitwa Kenites.
The Kenites are the ones who are going to help the Israelites in the end time. Moses' father-in-law Jethro was a Kenite. And only two people went in the promised land, Joshua and Caleb, over 20 years old.
And
Caleb was a Kenite. So the man said, I want to take you and show you this property. He said, it's way out in the wilderness. You probably never heard of the place it's at. I said, where is it? He said, in a little mountain called Selah. And of every place in the world, and of every place in Jordan, this man I never met in my life, who happens to be a Kenite, the very people that Yahweh says will help us. Wants to build a place for the people of Yahweh in Selah, the very place where the bride goes. Gets better. Revelation 12.
Katika kitabu cha ufunuo wa Yohana 12
in verse 14.
Katika aya hiyo yake ya 14,
how does the bride get there to the wilderness?
Je, binti harusi atafika namna gani kule jangwani?
And two wings of a great eagle were given to the woman that she might fly into the wilderness to her place where she is nourished there for a time, times, and half a times away from the serpent's face.
Imeandikwa mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai yule mkubwa ili aruke aende zake nyikani. Hata mahali pake, hapo alishopo, kwa wakati nyakati, na nusu nyakati, mbali, na nyoka huyo.
The woman gets there by two wings of a great eagle.
Yule mwanamke atafikisho pale kupitia mabawa mawili makuu ya tai.
So at the man's property, he showed me something out in the Jordan Valley that you can see from the property.
Sasa tukio pale katika poma ya huyo mwanaume, alinionyesha katika bonda hilo ya Yordani jambo fulani.
Because the water is between Israel and Jordan.
Nikana kwamba kuna mto unaogawanisha mipaka ya Israeli na Yordani.
The Jordan River in the Dead Sea is the natural border between Israel and Jordan.
Na kwamba bahari hiyo ya Dead Sea na huo mto wa Jordan ndio unaogawanisha mipaka kati ya Israeli na hilo taifa la Yordan.
But below where this place was, there's not water.
Lakini chini ya eneo hilo inaonekana kwamba hakuna maji.
And from the top, it looks like two wings of a great eagle.
Lakini ukiangalia ukiwa juu angani, hilo eneo linaonekana kama hayo mabawa makuu ya yule tai.
They take an aerial pictures. You could go online and you could see it yourself.
Kuna picha zimechukuliwa na watu wakiwa juu kwenye ndege. Na wewe ukiingia mtandao unaweza ukajionea haya mambo.
But the place that Yahweh said will bring the people Selah, he brings. The place the two wings of a great eagle are right there. And the people that he says will help the Kenite is right there.
Mambo yote sasa yanawekwa wazi kabisa ya kwamba eneo lile ambalo Yahweh atapeleka watu wake pale Selah ndilo eneo hilo. Tena lile jambo la kuashiria yale mabawa makuu ya tai yanaonekana katika eneo hilo. Tena lile kabila ambalo wamesema kwamba ndio litasaidia watu wake ambao ni wa Kenites pia yanaonekana katika hayo mambo yote.
And the only thing I did was obey.
Mimi lile tu nilifanya ni kuwa mtiifu mbele zake baba yetu.
I didn't know where I was going. I didn't know how I was getting there. All I know is Yahweh said go, I followed, and he brought all this.
Mimi sikufahamu jinsi nitakavyofika pale. Lakini kile mimi nilichofanya ni ya kwamba mimi tu nilifuata yale maagizo ya Yahweh.
The real wilderness is here.
Wende jangwani kule kwa kweli uko nasi sasa.
Now you may wonder though, but as Africans, you know, you're poor, you don't have money, How on earth will you ever get over there?
Mtu basi akaanza akisema kwamba mimi ni Mwafrika tena mimi ni mhitaji na pengine kwa sababu ya ukosefu wa usaidizi. Akajiuliza nitafika pale namna gani?
I told you, the book of the Song of Solomon is the most intimate book in all the Bible of Yeshua and his bride.
Kama vile nimetangulia kusema kwamba kitabu hiki cha wimbo ulio bora ni kile kitabu kinachoonesha waziwazi ule ushirika ama upendo wa karibu unaonesha Yeshua na kusanyiko lake.
And it tells the whole story how his bride comes to the wilderness not ready, but how she gets ready in the wilderness and then goes into the promised land.
Inaonesha binti arusi anaingia pale jangwani akiwa yeye hajaandalika, kisha inaoneshana kwamba baada ya kuandalika kwake anaondoka kule jangwani.
And Yahweh describes that bride in chapter 1 verse 5.
Na Yeshua hayo mambo anayeweka wazi katika hicho kitabu cha wimbo ulio bora sura yake ya kwanza katika aya hiyo yake ya 5.
I am black but comely, O daughters of Jerusalem.
Mimi ni mweusi lakini ninao uzuri enyi binti za Yerusalemu.
What color was the bride of Messiah?
Jiuliza ni rangi gani ya ngozi ya huyo binti harusi?
I am black but comely.
Anasema mimi ni mweusi lakini ninao uzuri.
Does Yahweh mean it? Let's look at verse 6.
Je, Yahweh amaanisha hayo mambo? Hebu tuangalie aya hiyo ya 6.
Do not look at me that I am black, that the sun has looked on me. My mother's sons were angry with me. They made me the keeper of the vineyards, but my own vineyard I have not kept.
Msinichunguze kwa kuwa mimi ni mweusi mweusi, ni sababu jua limeniunguza. Wana wa mamangu walinikasirikia, waliniweka niwe mlinzi wa mashamba ya mizabibu.
Doesn't that describe the Africans?
Je, jambo alionyeshi waziwazi ya kwamba linaeleza sisi wa Afrika?
Not only he clearly says they're black, but what does he say? That the Africans, or whoever's here, they couldn't keep their own vineyard because they were forced to keep other people's vineyards.
Tena anaonyeshana wazi akieleza kana ya kwamba huyu binti harusi si kana ya kwamba ngozi yake ilikuwa ni nyeusi tu, lakini inaonekana ya kwamba yeye mwenyewe alienda kutunza mashamba ya mizabibu wengine, lakini shamba lake la mizabibu yeye mwenyewe hajapata nafasi ya kulitunza.
Who were the only people on earth that were forced to take his slaves to do people work in other countries so that they couldn't do their own?
Je, kiangalia katika historia, ni watu wa mataifa gani ambao walishikwa utumani na kuenda kupelekwa katika utumwa wa kutunza mashamba ya wengine?
Africa has more natural resources than anywhere in the world.
Afrika imebarikiwa ya kwamba katika kuwa na rasilimali, kwa mfano kama zile za madini, zaidi ya mataifa yote yaliyomo duniani.
And yet Africa is the poorest place in the world.
Lakini tuonekana kwamba Afrika imekuwa kwamba ni bara ambalo limeachwa likiwa na uhitaji mwingi.
But it's not because Yahweh didn't bless you with resources.
Lakini si kana kwamba hatujabarikiwa na rasilimali.
It's because the beast power has taken your people to work their own land and to let your land lie flat.
Lakini ni kwa sababu mfumo huu wa kibabeli umeteka watu wetu nyara na kuwapeleka wakapata kuweza kuenda kutenda kazi katika nchi zao, ilhali zetu tukaziwacha vivyo hivyo pasipo kuzifanyia kazi.
But you know, I always say, if they throw a lemon at you, make lemonade.
Lakini kama vile mimi huwa nasema kwamba watu wakikutupia wewe ndimu, basi tumia hekima kwa kutengeneza kinywaji ambacho kinachotengenezwa kupitia kutumia maji haya ndimu yameongezewa sukari au asali.
And what the Europeans and the Americans did to the Africans?
Na kile ambacho watu wa kutoka Ulaya na pia wa kutoka kule Marekani waliotendea sisi wa Afrika.
Yahweh has turned it for your good.
Na Yahweh amabadilisha iwe kwetu ni bora au nzuri.
Because now you're humble.
Kwa sababu sasa sisi tumepata ule unyenyekevu.
You're teachable.
Sasa sisi tunaweza kupokea mafunzo.
You follow judicial order.
Tunatofuata haki hiyo ya Yahweh.
And where in 1620, when the Philadelphia congregation started, most of it was in the United States.
Tunatojua kwamba Katika mfumo huu wa kusanyiko la Philadelphia lilipoanza katika miaka ya 1620, tunajua kwamba ilianza katika mataifa ya kule Marekani.
Today the vast number of the first fruits are in Africa.
Saitona kwamba idadi iliyo kubwa ya malimbuko ya kwanza kwamba hawatu wanaonekana wako katika eneo la bara hili la Afrika.
We still have some brethren in the United States and Europe and around, but the majority are right here in Africa.
Tuko bado na wapendwa ambao wamesalia katika taifa hilo la Israeli, pia Ulaya iko wengine, lakini idadi ile iliyokuwa wapendwa wako katika bara hili la Afrika.
So go home tonight, read Song of Solomon again.
Wewe unapoenda nyumbani, nenda urudie hicho kitabu cha wimbo hiyo bora.
And take it personal toward you.
Na sasa wewe ukachukua hilo jambo kama lako binafsi.
Because Yahweh has heard your cries.
Kwa sababu Yahweh amesikia kilio chako.
And he's seen your faithfulness.
Tena anaona uaminifu wako.
And you will be first fruits.
Nanyi utakuwa malimbuko wa kwanza.
And the real wilderness is here.
Na japoenda jangwani kule kwa kweli tuko nasi.
Song of Solomon 4.
Katika kitabu cha huo wimbo ulio bora sura yake ni 4.
Look how that bride comes out of the wilderness.
Angalia vile huyo binti arusi anavyoondoka kule jangwani.
How beautiful are your feet and sandals, O prince's daughter. The curves of your thighs are like jewels. The works of your hands are an artisan. Your navel is like a round goblet. It never lacked mixed wine. Your belly is like a heap of wheat set about with lilies. Your two breasts are like two fawns, twins of a gazelle. Your neck is like an ivory tower. Your eyes like fish pools in Heshbon. We've been there. By the gates of Beth Rabin, your nose is like a tower of Lebanon, peering toward the face of Damascus. Your head is like Carmel, and the hair of your head like purple cloth. The king is held captive in its tresses. How beautiful and how pleasant are your delights, O love. Your stature compares to a palm tree, and your breast to clusters of grapes.
Kitabu ni wimbo ulio bora, sura yake ni ya 7. Sivi msharifu jinsi zilivyo nzuri, hatua zako katika mitalawanda. Mapaja yako ya mviringo ni kama johari, kazi ya mikono ya fundi mstadi. Kitovu chako ni kama bilauri iliyoviringana. Na usikose divai iliyochanganyika. Tumbo lako ni mfano wa chungu ya ngano iliyozungukwa na ungo wa nyirororo. Maziwa yako mawili ni kama wanapaa wawili ambao ni mapacha ya paa. Shingo lako ni kama huo mnara wa pembe. Macho yako kama maziwa ya Heshboni. Karibu na mlango wa Betharabi, pua lako ni kama mnara wa Lebanoni unaoelekea Dameski. Kichwa chako juu yako ni kama Karmeli, na nywele zako za kichwa chako kama urujwani. Mfalme amenaswa na mashungu yake.
So we see the bride goes into the wilderness not ready, her vine is unkept, but look how she comes out.
Kuna kwamba binti arusi aingia jangwani akiwa yeye bado hajaandalika, tena hajakuwa mchungaji wa shamba lake la mizabibu, lakini tuona akiondoka sasa akiwa tayari ameandalika.
She comes out perfect in the eyes of her bridegroom Yeshua.
Anatoka akiwa mkamilifu mbele za macho ya bwana harusi Yeshua.
And this is why you got to go to the wilderness.
Ndiyo ndio kwa sababu yatupasa sisi kwenda kule jangwani.
It's the only road to the promised land.
Ndiyo njia pekee ya kwenda katika nchi ya ahadi.
Numbers chapter 9.
Tusome katika kitabu cha Hesabu sura yake ya 9
and verse 15 through 23.
Katika aya hiyo yake ya 15 hadi 25.
And on the day that the tabernacle was reared up and the cloud covered the tabernacle, even the tabernacle of the testimony, and at evening there was on the tabernacle the appearance of fire until morning. And so it was always, the cloud covered it in the appearance of fire by night. And whenever the cloud was taken up from over the tabernacle, then after the sons of Israel pulled up stakes, and in the place where the cloud abode, there the sons of Israel encamped. By the mouth of Yahweh, the sons of Israel pulled up stakes, and by the mouth of Yahweh they encamped. All the days that the cloud remained over the tabernacle, they remained in camp. And when the cloud tarried over the tabernacle many days, Then the sons of Israel kept the charge of Yahweh and did not pull up stakes. And when the cloud was over the tabernacle many days, by the mouth of Yahweh they encamped, and by the mouth of Yahweh they pulled up stakes. And so when the cloud was there from evening until morning, when the cloud was taken up in the morning, then they pulled up stakes. Whether by day or by night, when the cloud was taken up, then they pulled up stakes. Whether 2 days or a month or days, when the cloud tarried over the tabernacle to remain over it, the sons of Israel remained in camp and did not pull up stakes. And when it lifted up, they pulled up stakes. By the mouth of Yahweh they encamped, and by the mouth of Yahweh they pulled up stakes. They kept the charge of Yahweh by the mouth of Yahweh by the hand of Moses.
Imeandikwa, na siku hiyo, maskani, liposimamishwa, lile wingu, likaifunika maskani, yani hema ya kukutania. Wakati wa jioni likawa juu ya maskani mfano wa moto, hata asubuhi. Ndivyo ilivyokuwa siku zote, lile wingu lilifunika kwa mfano wa moto usiku. Na kila liliponuliwa lile wingu juu ya ile hema, ndipo wana wa Israeli waliposafiri, na pahali lilipokaa lile wingu, ndipo wana wa Israeli walipopiga kambi yao. Kwa amri yao wana wa Israeli walisafiri, na kwa amri yao walipiga kambi. Wakati lile wingu lilipokaa juu ya maskani walikaa katika kambi yao. Na lile wingu lilipokawia juu ya maskani siku nyingi, ndipo wana wa Israeli walipo linda malinzi ya Yawe wala hawakusafiri. Na pengine lile wingu lilikaa juu ya maskani siku chache, ndipo kwa amri yao walikaa katika kambi yao. Tena amri ya Yawe walisafiri. Na pengine lile wingu lilikaa tangu jioni hata asubuhi, na lile wingu liliponuliwa asubuhi walisafiri. Au kama lilikaa usiku na mchana pia, lilipoinuliwa lile wingu ndipo waliposafiri. Ikawa lile wingu lilikawia, likakaa juu ya maskani siku mbili au mwezi au mwaka. Wana wa Israeli walikaa katika kambi yao, wasisafiri. Bali lilipoinuliwa walisafiri. Kwa amri yao walipiga kambi yao, na kwa amri yao walisafiri. Wakayalinda malinzi ya Yawe kwa mkono wa Musa.
So why would Yahweh have it that way?
Na ni kwa nini yawe basi yalipanga hivi?
Because think of that, you've got 2 million people.
Kujaribu waza basi uko na watu kama idadi ya milioni mbili.
So it was a long way to get there and take everything apart and set up. It would take a long time.
Yaonekana basi wanapopiga kambi iliwagharimu muda mwingi sana kwa sababu ya idadi ya watu.
And then all of a sudden you set up and you see the cloud moving.
Tena kisha inaweza kuwa walipomaliza kupiga kambi waliona lile wingu limesonga.
You have to start taking down again.
Tena kaza kwamba utaanza kuvunja kambi.
Sometimes it may be a few days, sometimes it could be a year.
Sasa zingine kuweza kuwa niwezekano ni siku chache tu, lakini sasa zingine ikawa ni baada ya muda hata mwaka mmoja.
But Yahweh did it that way because you're not supposed to build a life in the wilderness.
Yahweh alihashiria hayo mambo yao hivyo kwa sababu yeye mwenyewe hakuwa anataka wajisikie kana kwamba watabuni maisha kukaa kabisa mle jangwani.
This system we live in today, the Bible says, is the worst the world has ever seen.
Mfumo huu tunaoishi kwa wakati huu, maandiko yanaonyesha wazi ya kwamba ndiye ule mfumo ambao umekuwa ama utakuwa mwovu kabisa tangu kwa kuumbwa kwa mwanadamu.
And we know that Satan is the god of this world.
Na tunajua vizuri sana kwamba shetani ndiye yule mungu wa ulimwengu huu.
And that's why we're not supposed to build a life in his system.
And ndio kwa sababu sisi wenyewe hatupasi kuwa tukitaka kujenga sana maisha yetu katika mfumo wa shetani.
But by Yahweh having the cloud move,
lakini Yahweh akiwa anafanya lile jambo la kwamba wingu litapata kuweza kusonga kutoka pale pamoja.
And the people didn't know when.
Na watu hawakuwa wanajua ni nini ile jambo litatukia.
You couldn't build a life in the wilderness.
Basi wewe hungeweza kupiga kambi ama kufanya maisha yako pale pamoja.
You know, if you want a good job, you got to go to college.
Ukitaka upate kazi nzuri basi hakupaswa mwenye ukapata kuweza kupokea mafunzo yaliyo bora.
But there's no college in the wilderness.
Lakini kule katika hiyo jambo basi tunakuta hakuna vyuo ambavyo ni vya kupokea mafunzo.
Because after a week of college, the cloud may move.
Kwa Kwa sababu waweza kuingia katika hicho chuo cha mafunzo na ukakuta kwamba baada ya wiki moja ile wingu limesonga.
And all the educational system of this world is run by Satan anyway.
Na mifumo yote ya mambo ya mafunzo katika dunia yote mzima tunajua kwamba yamebuniwa na kutawaliwa na yule shetani.
And that's why Yahweh tells us in the end, come out of her, my people.
Na ndio kwa maana Yahweh atueleza nyakati za mwisho tukapata kuweza kukimbia na kutoka huo mfumo.
He tells the people in Babylon to physically come out of that land.
Naeleza wale walio katika taifa hilo la Marekani wakapata kuweza kuondoka kabisa.
And he tells all of us all in the world to come out of that system that Babylon has created.
Na sisi wengine tulioko maeneo mengine duniani anatueleza kwamba inatupasa tuondoke kutoka huo mfumo wa Babeli.
So I want to ask you a question.
Ningependa niwarudishie swali.
In your personal life,
katika maisha yako binafsi,
do you know when the cloud has moved?
Je, wajua wakati wingu linaposonga?
Do you know when the cloud has moved?
Je, wafahamu wakati wingu linaposonga?
See, we're all sitting in this room because we know the cloud has moved from Yahweh's congregation.
Sisi sote tunajua kwamba tumeketi hivi leo katika chumba hiki kwa sababu tuko na ufahamu ya kwamba katika kusanyiko la Yahweh wingu tayari limeshasonga.
But there's still people sitting in Church of God that don't know the cloud moved.
Lakini tunajua kwamba katika kusanyiko hilo la Church of God ya kwamba kuna wale ambao hawana ufahamu ya kwamba wingu tayari limeshasonga.
And it's a scary thing if that cloud moves and you don't move with it.
Na ni jambo la kustusha sana kama wewe hautafahamu wingu limesonga na likasonga pasipo kuwa na ufahamu.
Because when the cloud is moving, Yahweh's people are moving with it.
Ni kwa sababu wingu linaposonga watu wa Yahweh wanasonga nalo.
But if you didn't move when the cloud moved,
lakini kama wao kusonga wakati wingu liliposonga,
and they already left,
tena kisha wakawa wale wamekuacha,
how would you know where it went?
Utafahamu ama utajua vipi kule wingu lilipokwenda?
All the clouds look the same.
Ukiangalia juu, mawingu yote basi huenda ikawa yanafanana.
Once that cloud is gone, how could he ever find it again?
Wingu hilo tayari likishasonga, basi wewe utaweza kulipata tena na njia gani?
And that's why Yahweh gives us the scripture.
And kwa maana Yahweh anatupa ili fungu.
And that's why he's bringing me here today as a warning to you. The wilderness is here.
And kwa sababu amenileta mimi hapa leo ili nikapata kuweza kuwapatia hiyo tahadhari.
The cloud is
moved. Na kwamba jangwani tayari liko nasi.
The cloud has moved from Satan's new world order to the wilderness.
Ya kwamba wingu limeondoka tayari kutoka huo mfumo wa shetani wa mwamke mpya likaingia sasa kule jangwani.
2 Corinthians 6
katika kitabu cha Wakorintho wa 2 sura yake ya 6
and verse 14 through 18
katika aya hiyo yake ya 14 hadi 18.
Because as true believers in Yeshua, we were always supposed to be separate from the world.
Kwa sababu sisi kama watumishi ama wafuasi wa Yahweh hatupasa ati wakati wote tu tulikuwa tumetenganishwa na ulimwengu.
2 Corinthians 6:14
katika kitabu cha Wakorintho wa 2 6 kuanzia aya ya 14.
Do not unite in marriage or be unequally yoked with unbelievers. For what partnership does righteousness have with lawlessness? And what fellowship does light have with darkness? And what agreement does the Messiah have with Satan? Or what part does a believer have with an unbeliever? And what harmony has the sanctuary of Elohim with idols? For you are the sanctuary of the living Elohim, even as it was said, I will dwell in them and walk among them, and I will be their Elohim, and they will be my people. Because of this, come out from among them and be separate, says Yahweh, and do not touch the unclean thing, and I will receive you. And I will be a father to you, and you will be sons and daughters to me, says Yahweh Almighty.
Imeandikwa, msifungwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Masihi na Beliari? Au yeye aminie ana sehemu gani pamoja naye asiamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Yahweh na sanamu? Kwa maana si tu hekalu la Elohim aliye hai, kama Elohim alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Elohim wao na watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Yawe, msiguze kitu chote kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu, wa kiume na wa kike, asema Yawe mwenye enzi.
So Yahweh tells us, come out from among them and be separate.
Kwa hivyo Yahweh atueleza ama tuamuru tutoke kutoka kati yao na tukapata kuweza kuwa tuko nje.
And don't touch the unclean thing.
Tena usiguse kile kilicho najisi.
We have to start taking this serious.
Na tupasa sasa hili jambo tukapata kuweza kuanza kuchukua, kulichukua kwa uzito.
And I'm telling you, many brethren are secretly living another life, but you're not fooling Yahweh.
Tena kunawezekana ya kwamba kina ndugu na kina dada ambao wako na maisha mengine ya fiche ambao wanayaishi, lakini mimi nasema kwamba hilo jambo wewe huwezi ukalificha machoni mwake Yahweh.
Because we're getting to the time where Yahweh is revealing all things.
Kwa sababu tunaingia katika kipindi kile ambacho Yahweh anafunua mambo yote.
And you have to make a decision. Do you want to be part of the beast power and the society of Satan, or do you want to be an ambassador for the kingdom of Yahweh?
Tena sasa ya kupasa wewe mwenyewe ukapata kuweza kukata kauli ya kwamba kama wewe utabaki kuwa ya kwamba unatumikia katika mfumo huu wa shetani, ama kama wewe utataka kuwa balozi wa ufalme huo wake Yeshua.
Matthew 10
katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 10
verse 37 through 39
katika aya ya 37 hadi ya 39.
The one loving father or mother more than me is not worthy of me, and the one loving son or daughter more than me is not worthy of me, and whoever does not take up his torture stake and follow after me is not worthy of me. The one finding his life will lose it, and the one losing his life on account of me will find it.
Imeandikwa, apendaye baba au mama kuliko mimi anistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi anastahili. Wala mtu asiyechukua mti wake wa mateso na anifuata anistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona.
Are we looking to build the life in the kingdom of Yahweh, or are you looking to build a life in the society of Satan?
Yesisi, yatupendeza tukapate kuweza kujenga makao yetu katika ufalme wake shetani, ama tunatafuta kujenga makao yetu kwenye ufalme wake Yahweh?
Because many are called, few are chosen, but few are faithful.
Tunaonekana kwamba ni wengi wameitwa, wachache pia wame chaguliwa, na pia zaidi ni wale wachache ambao watapatikana wakiwa ni waaminifu.
And in Satan's global society, it's a very, very large road there. But the road to the kingdom of Yahweh is very narrow.
Tunaonekana kwamba katika jamii hiyo ya shetani, njia hiyo yake ni ile pana, lakini katika ile iendayo hiyo uzimani ama ufalme wa baba yetu, inaonekana kwamba ni ile nyembamba.
Luke 13.
Katika kitabu cha Luka 13.
Verse 23 and 24.
Katika aya yake hiyo ya 23 na 24.
Luke 13:23. And a man asked Yeshua, Master, are the ones being saved you? But Yeshua said to them, labor to enter in through the narrow gate, for I say to you that many will seek to enter in and will not have strength.
Imeandikwa mtu mmoja akamuuliza, je, Masihi, watu wanaokolewa ni wachache? Akamwambia, jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiweze.
In Matthew 7 and verse 13, it's a similar parable.
Katika Mathayo 7:13 pia yaonesha kwamba mfano waelezo vivyo hivyo.
Go in through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and many are the ones entering in through it. But narrow is the gate and constricted is the way that leads a way into life, and few are the ones finding it.
Na nilipoingia ni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, na ni wengi waingia kwa mlango huo, bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, na waionao ni wachache.
So they asked Yeshua a very simple question: will many in this end time be saved?
Walimuuliza Yeshua swali ambalo laonekana ni kama mboga, kana kwamba ni wengi watapata kuweza kuingia huo uzimani nyakati za mwisho.
And his answer is very simple: no, not many will be saved.
Naye jibu lake lilikuwa pia vivyo hivyo ni rahisi, kana kwamba aliwaambia sio wengi watapata kuweza kuokolewa.
The road is narrow and constricted, and few will have the strength to get through it.
Njia hiyo ni ile nyembamba na tena imesonga hiyo iendayo uzimani.
And through COVID, we started to see the beginning of that.
Na kupitia hiyo na hiyo homa ya hatari, tuliweza kuona hiyo njia jinsi imesonga.
Lockdowns, loss of jobs, forced vaccination.
Mipaka kufungwa, pia huo kulazimishwa kwa kuchanjwa na mambo mengine mengi.
But we haven't seen anything yet.
Lakini bado hatujaona yale mambo makuu yakiwa yamefunuliwa.
That is why now is the time you have to strengthen yourself.
Ndio kwa sababu inatupasa wakati tuanze kujitekea nguvu.
We don't know how much time we have left until this global power comes completely over the whole earth.
Hatujua kwamba ni muda gani umesalia hadi huo mfumo haujakuja sasa ukawa kwamba utawala ulimwengu wote.
So you have to take this little bit of time, and you have to get strong with your relationship with Yahweh.
Hebu inatubidi sisi ama inatupasa tutumie vizuri sana huo muda mchache ambao umesalia kuendelea kuimarisha uhusiano wetu naye Yahweh.
And we see from Corinthians, the only way to do that is to come out of the system.
Na kama vile tumetangulia kusikia katika kitabu cha Wakorintho ya kwamba inatupasa sisi tuondoke kutoka mifumo yote ya ulimwengu huu.
What fellowship has light with darkness? What agreement does the Messiah have with Satan?
Kama vile tumesikia kwamba kuna ushirika gani na giza, na pia Masihi ana ushirika gani na yule ibilisi?
We're at that point in time when the society out there is completely run by the devil.
Tupo katika ule wakati ambao hivi sasa kote duniani ujamii wote ama jamii yote sasa imetawaliwa na yule mwovu shetani.
And Yahweh doesn't tell us to fight against it. He tells us simply to stay out of it.
Yeshua atuambia sasa tupigane na huo mfumo, lakini kile anachotuambia sisi ni tukapata kuweza kuya kwamba sisi ni watu ambao tumeondolewa.
When we look at how narrow that road is to the kingdom,
tunapoangalia jinsi hivyo njia iendayo uzimani imesonga.
Look at the Israelites.
Hebu jaribu angalia wana wa Israeli.
Who they went before us.
Walio tutangulia.
We're following in their footsteps.
Sisi wenyewe tunafuatilia katika zile nyayo zao.
We're in the same wilderness that they were in.
Tuko katika ile ile jangwa ambao walipitia.
But look what the book of Judah says, chapter 1 and verse 5.
Basi hebu tuangalie vile kitabu cha Yuda kinavyonena katika aya hiyo yake ya 5.
But I intend to remind you, though you once knew these things, that Yahweh, having saved the people out of the land of Egypt, in the second place destroyed the ones not believing.
Imeandikwa tena, napenda kuwakumbusha, ijapokuwa mmekwisha kujua haya yote ya kwamba Yahweh, akiisha kuokoa watu katika nchi ya Misri, aliwaangamiza baadaye wale wasioamini.
2 million people left Egypt with shouts of joy and laughter.
Watu milioni mbili waliondoka Misri wakiwa na vigelegele na shangwe za furaha.
And only 2 above 20 entered the promised land.
Lakini kati ya idadi ni wawili tu waliokuwa juu ya umri wa miaka 20 waliingia katika hiyo nchi ya ahadi.
Let's go to the book of Proverbs.
Tuende katika kitabu cha Methali.
And let's see who the ones that Yahweh will be protecting in these end times.
Tutapata kuweza kuona na kufahamu ni wagani wale ambao nyakati za mwisho watapokea huo ulinzi.
Proverbs chapter 3.
Tutaangalia katika kitabu cha Methali sura yake ni ya 3.
I'll read verse 1 through 7.
Nasoma kuanzia aya hiyo yake ya kwanza hadi ya 7.
My son, do not forget my Torah, but let your heart guard and keep my commandments. For they shall add length of days and long life and peace to you. Mercy and truth will not forsake you. Tie them on your neck. Write them on the tablet of your heart. And you shall find favor and good understanding in the sight of Elohim and man. Trust in Yahweh with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will direct your paths. Do not be wise in your own eyes. Fear Yahweh and depart from evil.
Imeandikwa, mwanangu usisahau torati yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu. Maana zitakuongezea wingi wa siku, na miaka ya uzima na amani. Rehema na kweli zifarakane nawe. Zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Elohim na mbele za mwanadamu. Mtumaini awe kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni kwako, mche yawe ujepushe na uovu. Itakuwa afya mwilini mwako na mafuta mifupani mwako.
Drop down to verse 22.
Tena turuke katika aya hiyo ya 22.
And they shall be life to your soul and grace to your neck. Then you will walk in your way safely, and your foot will not stumble. When you lie down, you will not dread. Yea, you shall lie down, and your sleep shall be sweet. Do not be afraid of sudden terror, nor of the destruction of the wicked when it comes. For Yahweh will be at your side, and he shall keep your foot from being caught.
Imeandikwa, basi atakuwa uzima wa nafsi yako na neema shingoni mwako, ndipo utakapo kwenda katika njia yako salama, wala mguu wako hauta kwa nalapo utaona hofu, na utalala na usingizi wako utakuwa mtamu. Usiogope hofu ya ghafla, wala uharibifu wa uovu utakapofika, kwa kuwa yawe atakuwa tumaini lako, naye atakulinda mguu wako usinaswe.
So if you're being obedient to Yahweh's commandments,
kwa hivyo wewe unapokuwa mtiifu kwa amri zake Yahweh,
and you're following the congregation of Yahweh to the wilderness,
tena wewe unafuata kusanyiko la Yahweh kwenda kule jangwani,
then we have nothing to fear because Yahweh says he will protect his people.
Basi sisi hatuna na jambo lote la kututisha au kutuogofya kwa sababu tulifuata lile kusanyiko kwenda jangwani.
The fear is being left behind in Satan's society.
Hofu ile iliyo kama uovu, uoga ni kwa yule anayesalia na kuacha duniani asipolifuata kusanyiko kwenda kule jangwani.
Isaiah 48.
Tuangalie katika kitabu cha nabii Isaia sura yake ni 48.
And verse 20.
Katika aya hiyo yake ya 20.
Go out of Babylon, flee from the Chaldeans. Tell this with the voice of rejoicing. Let this be heard, let it go out to the ends of the earth. Say, Yahweh has redeemed his servant Jacob. And they did not thirst. He led them in the deserts. He made water flow out of the rock for them. And he cut open the rock and the water gushed out. There is no peace, says Yahweh to the wicked.
Imeandikwa, haya, tokeni katika Babeli, imbieni kutoka kwa Wakaldayo, ubirini kwa sauti ya kuimba, tangazeni haya, yatamkeni mpaka mwisho wa dunia. Semeni Yahweh amemkomboa mtumishi wake Yakobo, wala hawakuona kiu alipowaongoza jangwani. Alitoa maji katika mwamba kwa ajili yao. Pia akaupasua mwamba, maji akatoka kwa nguvu. Hapana amani kwa wabaya, asema Yahweh.
So we can't fear the wilderness.
Kwa hivyo sisi haitupaswi tuogope jangwani.
We have to have faith that Yahweh is going to care for his people.
Lazima tuwe na imani ya kwamba Yahweh atawajali watu wake.
And the only problem you're going to have in the wilderness if you bring a spirit of doubt.
Kile kitu ambacho kitakuwa ni kibaya kwetu sisi ni ya kwamba tuendapo na hiyo roho ya uoga kule jangwani.
Psalm 95 verse 6 through 11.
Katika Zaburi hiyo ya 95 aya yake ya 6 hadi ya 11.
O come, let us worship and bow down. Let us kneel before Yahweh our maker. For he is our Elohim, and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. Today, if you will hear his voice, do not harden your heart as in the day of strife, as in the day of testing in the wilderness, When your fathers tried me, they tested me, and they saw my work. For 40 years I was disgusted with that generation, and I said, they are a people who err in heart, and they do not know my ways, to whom I swore in my anger, they shall not enter into my rest.
Imeandikwa, njooni tumwabudu, tusijudu, tupige magoti mbele za Yahweh aliyetuumba, kwa maana ndiye Elohim wetu, na sisi tu watu wa malisho yake na kondoo za mkono wake. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu, wala vile huko Meriba kama siku ya Masa jangwani, hapo walipojaribu baba zenu, wakanipima, wakayaona matendo yangu. Miaka 40 nilihuzunika na kizazi kile, nikasema hao ni watu waliopotoka mioyo, hawakuzijua njia zangu. Nikaapa kwa hasira yangu wasiingie rahani mwangu.
So as Yahweh protected them and cared for them, they did nothing but complain and murmur and blaspheme.
Yahweh jinsi alivyowajali na tena yeye akapata kuweza kuwalisha, hakuna kingine kitu walichofanya isipokuwa walikuwa na manunguniko mbele zake.
In 1 Corinthians 10 says all of those things that the Israelites went through are for our examples today when the end of the ages has come.
Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura hiyo ya 10 yatueleza ya kwamba mambo yote yaliyowakuta wana wa Israeli kule jangwani yalikuwa ni mfano kwetu sisi ambao miisho imeshatufikia.
So we need to embrace this new time in the end time of Yahweh.
Kwa hivyo tupasa sisi tuwe na ufahamu kabisa na tukapata kuweza kupokea tukielewa nyakati za mwisho.
We need to embrace the wilderness experience and get every spot and wrinkle out of our garment.
Kwa hivyo tupasa sasa tuanze kuwa na ule ufahamu na kuelewa na kupokea kabisa hilo jambo la kuwa kwamba nyakati za mwisho zimefika na pia kuingia jangwani.
You know it's the Shemitah year.
Unajua kwamba tuko katika ule mwaka ambao ni wa maachilio.
The Shemitah is a really special year.
Ule mwaka ambao ni wa maachilio ambao ni wa kipekee.
It's a year of building up, it's a year of tearing down.
Inaonekana kwamba ule mwaka ambao ni wa kujenga na pia ndio ule mwaka wa kubomoa.
I pray that you've prepared for Shemitah.
Naomba kwamba kila mmoja wetu tumejiandaa kwa sababu ya mwaka huu wa maachilio.
And I pray more that Yahweh is blessing you during this time.
Na naomba zaidi ya kwamba wewe unapokea baraka zako wakati huu.
I know our family is having a great Shemitah.
Najua kwamba hivi sasa jamii yangu inakuwa na ile Shemitah, ule mwaka wa maachilio usio wa kawaida.
And Yahweh says that if we're faithful, he'll give us at least triple blessing.
Na tunajua kwamba Yahweh asema kwamba sisi tukiwa waaminifu atatupa zaidi mara tatu katika hizo baraka zake.
So I never want the Shemitah to end.
Kwa hivyo mimi sitaki hata huu mwaka wa maachilio ukapata kuweza kuisha.
And many times for the people of Yahweh, the Shemitah is almost like the eye of the storm.
Na kwa watu wengi katika kusanyiko, huu mwaka wa maachilio huwa ni kama katika mawimbi, ni pale pale ndani hayo mawimbi ambapo palipo na utulivu.
But as the Shemitah ends, we don't know. World war is coming. Many things in the world. It's a very troublesome world.
Na sisi hatujui kana kwamba wakati mwaka wa maachilio utakapoenda kuisha, kwamba kuweza kukaevuka vita vya dunia yote mzima na vitu vingine pia vya masumbufu huku duniani.
And we don't know how many sevens are left before the Jubilee.
Tena hatujui ni saba ngapi zimebaki kabla ule mwaka wa Yubile utatangazwa.
This seven may be the last one.
Hatujui kunawezekana kwamba hii saba ambayo tuko sasa ndio ile ya mwisho.
70 years from now Yeshua may be here.
Miaka saba kutoka sasa kunawezekana kwamba Yeshua atakuwa hapa.
Maybe I'm not saying it.
Mimi nasema tu pengine inawezekana, lakini sisemi kwa uhakika.
Maybe it's 2 sevens.
Inaweza kuwa ni saba mbili,
but it's not that far in the future.
Lakini tunajua sana kwamba sio mbali sana.
And when you look when Yahweh back in Genesis 6 and 7 was ready to destroy the world.
Na tunajua kwamba tukiangalia katika maandiko katika kitabu cha Mwanzo sura yake na 6 na 7, wakati yawe alipokuwa akijiandaa kwa sababu ya kuleta uharibifu duniani,
he told the people to enter the ark to be protected.
Alieleza watu waingie katika ile safina ili wakapate kuweza kukombolewa.
The ark was a type of wilderness to Noah and his family.
Ile safina ilikuwa mfano wa kwenda jangwani kwa Nuhu na jamii yake.
So I want to read that because it's kind of interesting because it uses the number 7, which is connected to the Shemitah.
Ningependa tusome hilo jambo kwa sababu linashirikisha ile nambari 7 ambayo inaashiria mwaka huu wa machilio.
Genesis 7 and verse 1.
Katika mwanzo sura ile yake ya 7 kuanzia aya ile ya kwanza.
And Yahweh said to Noah, "You and all your house come into the ark, for I have seen you righteous before me in this generation."
Yahweh akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina.
So just like we were reading in Corinthians, he's saying, separate the righteousness from the unrighteousness.
And
he's telling to Noah, come in this type of wilderness, into this ark, to get away from the destruction that's coming. The same way we're told to enter the wilderness before the wrath of Yahweh comes. Now look at verse
4
and
5.
For after 7 more days,
kwa maana baada ya siku saba.
Could it be 7 years?
Yes, according to miaka saba.
Bible says a day for a year.
Biblia inasema kwamba siku kwa mwaka.
For after 7 more days, years, I will cause it to rain on the earth 40 days and 40 nights, and will wipe away every living substance that I have made from the face of the earth. And Noah did as all to all that Yahweh had commanded him.
Inaandikwa kwa maana baada ya siku saba nitanyesha dunia mvua siku 40 mchana na usiku. Na kila kilicho hai nilichokifanya juu ya uso wa nchi nitakitupilia mbali. Nuhu akafanya kama vile Yahweh alivyomwamuru.
There's only 2 times in scripture where nearly everything on earth is destroyed.
Ona kwamba katika Biblia ni safari mbili tu tuona kwamba kunaletwa uangamizi ambao karibu kila kiumbe chote kilichofanywa kilifanya kuweza.
One is over here with Noah in Genesis 7.
Moja tunaiona hapa katika kitabu cha Mwanzo 7 na Nuhu.
And the other is in the day we're living in during the day of Yahweh, his wrath.
Na lile lingine ni nyakati hizi tunazoishi wakati ghadhabu ya Yahweh itashuka.
Let's read verse 7 through 10.
Wacha tusome sasa katika aya hiyo ya 7 tuende tukafikishe aya hiyo ya 10.
Did Noah listen?
Je, Nuhu alisikiliza?
And Noah went in, and his sons and his wife, and his son's wife with him into the ark, because of the water of the flood. And they went in to Noah into the ark, male and female, of clean animals, and of animals that are not clean, and of fowl, and everything that creeps on the earth. 2 by 2, as Elohim had commanded Noah, they went into the ark, male and female. And it was after 7 days, the waters of the flood came into being on the earth.
Imeandikwa, Nuhu akaingia katika safina. Yeye na wanawe, na mkewe na wake za wanawe pamoja naye, kwa sababu ya maji ya gharika, na katika wanyama walio safi na wanyama wasio safi na ndege, na vyovyote vitambavyo juu ya nchi, wakaingia katika safina alivyo Nuhu, wawili wawili waume na mke, kama vile Elohim alivyomwamuru Nuhu. Ikawa baada ya siku hizo 7, maji ya gharika yakawa juu ya nchi.
It really, this story is a very interesting parallel to what we're living today.
Tuna kwamba tukilinganisha na hayo mambo yaliyotukia yanaweza kufananishwa na yanaenda sambamba na nyakati hizi tunazoziishi.
Yahweh saves Noah and his family because they're being obedient.
Yahweh anaokoa Nuhu na jamii yake kwa sababu wao wanaonekana kwamba wanakuwa tiifu.
Yahweh tells us in the end time if we're obedient, he'll protect us.
Yahweh anatueleza kwamba nyakati za mwisho tukiwa tiifu yeye atatuokoa.
There's 8 people that go in the ark.
Watu 8 waliingia katika ile safina.
In 8 is a number of resurrection. The people that believe in the resurrection in the new covenant will be protected.
Wanakwamba hiyo nambari 8 ashiria ufufuo. Na tunajua kwamba kuna wale watakaofufuliwa nyakati za mwisho.
And it's interesting, he also tells them go into the ark 2 by 2.
Kuna kwamba waleza waingie katika ile safina wawili wawili.
How did Yeshua send out his disciples?
Je, Yeshua alituma mitume wake na njia gani?
Mark 6 and verse 7.
Marko 6 aya ya 7.
And he called the 12 near and began to send them out two by two.
Na ndipo akawaita wale thenashara akaanza kuwatuma wawili wawili akawa.
And again he says, after seven the waters will come.
Tena anasema kwamba baada hiyo saba sasa yale maji ya gharika yatakuja.
So is this a warning for Yahweh's people that it's time to get into the ark?
Je, unawezekana kwamba hili ni onyo kwa watu wa Yahweh sasa hivi waingie katika lile safina?
That maybe there's one more seven left and he's telling us now it's time to get into the ark, it's time to go to the wilderness.
Ndine kwamba imesalia saba moja tu na sasa sema kwamba tuingie katika ile safina ama tukimbilie kule jangwani.
Because that's where Yahweh's protection is.
Kwa sababu hapo ndipo ulinzi wa Yahweh utapatikana.
And again, if you want to get to Mount Zion, you got to go through the wilderness.
Tena wewe sasa unataka kufika katika mlima wa Sayuni, itakupasa upitie mle jangwani.
Isaiah 43.
Katika kitabu cha nabii Isaia 43
in verse 18
katika aya hiyo yake ya 14,
do not remember former things nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing, now it shall sprout, shall you not know it? I will even make a way in the wilderness, rivers in the desert. The beasts of the field shall honor me, jackals and daughters of ostriches, because I give waters in the wilderness, rivers in the desert, to give drink to my people, my chosen. The people that I form for myself shall recount my praise.
Imeandikwa msiyakumbuke mambo ya kwanza wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya majani nyikani, wanyama wa kondeni ni wa wataniheshimu, mbweha pia na mbuni, kwa sababu nimewapa maji jangwani na mito nyikani, ili kuwanyesha watu wangu, wateule wangu, watu wale niliojumbia nafsi yangu ili wazitangaze sifa zangu.
Yahweh will protect his people in the wilderness.
Yahweh atawalinda watu wake jangwani.
And his people will be praising him in the wilderness.
Na watu wake watakuwa wakimsifu kule jangwani.
And you want to know something?
Je, unataka kujua jambo?
Yahweh does everything in patterns.
Yahweh hufanya mambo yake yote katika mifano.
And before Yahweh dwelt in the temple in Jerusalem,
kabla Yahweh kuishi mlehemani pale jangwani,
Yahweh was a wilderness Elohim.
Yahweh alikuwa ni Elohim yule ambaye alikuwa pahali pake pa kukaa ni mle jangwani.
When Moses took the children of Israel out of Egypt,
wakati Musa aliwatoa wana wa Israeli kule Misri kwa jangwani,
before Aaron even came as the first high priest,
hata kabla Haruni kuteuliwa kama kuhani yule mkuu,
who was the priest of Yahweh?
Nani walikuwa makuhani wake Yahweh?
Jethro.
Alikuwa ni yule Jethro.
A matter of fact, Moses and Aaron did a sacrifice with Jethro in the wilderness.
Yes. Tena inaonekana kwamba Moshe na Aaron walimtambikia yule Jethro kule jangwani.
And all the people in the wilderness in Mount Seir, they knew Yahweh because that's where Yahweh dwelt.
Na watu wote kule jangwani hata katika huo mlima wa Seir walimjua yule Yahweh kwa sababu hayo ndio yalikuwa makao yake.
And when King David overtook Jerusalem,
wakati mfalme Daudi alipouteka ule mji wa Yerusalemu,
and he felt guilty because he was living in a nice house and Yahweh was in a tent.
Na mwenyewe akaangalia kwamba alikuwa anaishi katika nyumba ambalo lilikuwa limejengwa vizuri, ya hali ya kwamba ile sanduku ya magano ilikuwa ikikaa hemani.
What did Yahweh say to King David?
Yahweh naye alimweleza aje mfalme Daudi.
2 Samuel 7 in verse 4 through 6.
Katika kitabu cha Samueli sura yake ni ya 7 kuanzia aya ile ya 4 hadi ya 8.
And it happened in that night the word of Yahweh was to Nathan, saying, go and you shall say to my servant to David, so says Yahweh, will you build a house for me, for my dwelling? For I have not dwelt in a house even from the day of my bringing the sons of Israel out of Egypt, even to this day, but I have been moving about in a tent, even in a shepherd's hut.
Na ndika ikawa, usiku huo huo neno la Yawe likamfikia Nathani kusema, enenda ukamwambia mtumishi wangu Daudi, Yawe asema hivi, je, wewe utanijengea nyumba nikae ndani yake? Kwa maana mimi sikukaa ndani ya nyumba tangu siku ile niliyowatoa wana wa Israeli katika Misri hata leo, lakini nimekaa katika hema na maskani.
So Yahweh has always been a shepherd's Elohim.
Kwa hivyo tunajua kwamba sasa Yahweh amepata kuweza kuwa ni yule Elohim ambaye ni wa wachungaji.
The people who were the closest to Yahweh were shepherds.
Na watu wale waliomkaribia Yahweh sana inaonekana kwamba walikuwa wachungaji.
Abraham, Isaac, Yaakov.
Ibrahimu, Isaka na tena Yakobo.
And King David.
Na tena huyo mfalme Daudi.
Because the shepherds have the mindset of not possessing.
Kwa sababu tuona ya kwamba hawachungaji wako na ile mtazamo ama ile akili ya kuwa hao sio wenyewe wanao wamiliki wale mifugo.
The shepherds are wanderers.
Ya kwamba pia hao ni watu ambao huwa hawana makambi ama makao maalum, lakini huwa ni wapangaji wa ama wahamiaji.
And the shepherds are used to moving with the cloud.
Hao wachungaji wamezoea kusonga na hiyo wingu.
Because the shepherds are always moving wherever the grass is for the sheep.
Na tuona ya kwamba wachungaji huwa wakati watu wanatembeza wale mifugo kule ambapo watapata lishe.
So we want to have that shepherd mentality.
Kwa hivyo sisi hatupasa tukapata kuweza kuwa na hiyo nia ama akili ya wachungaji.
You know, I believe the times we're living in today are the most dangerous times the world has ever seen.
Ya kwamba mimi pia naamini ya kwamba nyakati hizi tunazoziishi ni ule wakati ambao ulio wa hatari sana.
And we're seeing the same pattern today that the Jews saw right before they were taken to the concentration camps.
Pia tuona huo mfano ambao unatokea ule wa kumba wa Yahudi kabla wao watekwe na kuenda kutiwa mbaroni na kuenda kufungiwa.
You know that our brother Judah in the 1930s, they were just immediately taken to the concentration camp.
Najua kwamba ndugu zetu wale wa Yahudi yapata miaka hiyo 1930 wakati waliposhikwa, hilo jambo aliwakumba ama kuwapata ghafla.
First they were restricted from holding public office.
Kwanza walikatazwa kwamba hawangeza kuwa na ofisi kule serikalini.
Then they were not allowed to have businesses.
Kisha pia kaja wakaelezwa na kupewa maagizo ya kwamba hawangepata kuweza kufanya biashara.
Then they were separated and marked with a yellow armband, the same way they separate today with the COVID and the un-COVID.
Kisha wakatengwa na pia kuwekwa ishara mikononi mwao ili kuwatenganisha na kuwaweka wakiwa, yani wametengwa kabisa duniani na wanafahamika wao ni kina nani, jinsi vivyo hivyo kama imefanywa nyakati hizi za pigo ilo hatari la homa ya COVID.
And during this time, some Jews fled to America and told their family, we got to get out of here.
Na wakati huo huo, kuna wale walipata ufahamu, wakakimbilia mbali katika taifa la Marekani na tena yabari wakawapasha wale ambao ni wa jamii zao.
But most of the Jews stayed there in Europe, and you know what they said?
Lakini Wayahudi wengi walibaki kana kwamba wamesalia huko Ulaya, na wengi wao wajua walisema yapi?
They kept saying, it can't get much worse than this. Human beings could never be that bad.
Waliendelea kusema kwamba haiwezi ikawa mbaya kuliko hivi sasa, kwa sababu sisi kama vile tunavyohisi ama kuona, wanadamu hawezi wakazidisha uovu wao zaidi ya hii.
Then their homes were taken away and they were taken to the concentration camps.
Wakapokonywa nyumba zao kisha wakaenda wakatiwa mbaroni na kufungwa.
And next 6 million were killed, exterminated.
Na tuona kwamba idadi ya kama milioni 6 waliuawa mle.
What more do you have to see?
Je, yatupasa tuone hapi tena ili tukapata kuweza kupokea ule ufahamu?
They already locked down the world.
Kuna kwamba duniani kuna wakati mipaka imefungwa.
They already stopped people from traveling.
Tena tunaona kwamba watu wanaenda kufungiwa pia mambo ya usafiri.
They already said you couldn't work without the COVID shot.
Tena tunaona kwamba maagizo tayari yamekwishatolewa kwamba hatuwezi kufanya kazi pasipo kuchanjwa.
Even forcing it on policemen and military people.
Hata tunaona kwamba wale ambao ni polisi tena wale walio wanajeshi ya kwamba wanalazimishwa wakaipokea hiyo chanjo.
In many places like where I was, you couldn't even go in a store and buy food unless you were injected in your hand with the mark of the beast.
Tuona sana maeneo mengi kama pale mimi nilipokuwa kwamba mwenyewe hungapata kuweza kwenda pale dukani kununua kitu chochote pasipo kuwa kwamba umepokea hiyo chanjo.
There's something called the normalcy bias.
Kuna jambo lolote ambalo yaweza kuwa yaweza kukupata wewe ambao ni kuona mambo yote ya kwamba yako kawaida.
That people just can't believe things could really get that bad.
Ya kwamba mtu anaweza kuwa na yale maoni ya kwamba mambo hayawezi yakaendelea kuwa ya kwamba yamezorota.
But Yahweh gave COVID to us as a blessing that we can see how close we are to that time.
Ya kwamba sisi tuona ni kama tumebarikiwa na yale ya kwamba alituonesha mambo jinsi yanaweza tukia kuwa mabaya kupitia hiyo homa hatari ya COVID.
Please watch this video. I'm going to send you the link on.
Tafadhali naomba mkapate kuweza kutizama hiyo video nitakayowatumia.
The technology for mark of the beast is already here and very very shortly they'll be implementing this.
Teknolojia hiyo ya kueneza alama hiyo ya mnyama tayari iko nasi. Na tutapata kuweza kuona vile hao watu watakavyokwenda kutia mikakati na kuanza kufanya hilo jambo likapata kuweza kuwa ni hakika.
Doesn't matter if it even takes one or two years, that's nothing because we need to prepare for this.
Haijalishi kama itachukua mwaka mmoja ama miaka miwili, sisi kwetu yatupasa tukapata kuweza kuendelea kuandalika.
But the same way that Yahweh took us to the wilderness to keep the feast and took us away from Jerusalem, is the same way now he's bringing us to the wilderness.
Jinsi vivyo hivyo kama vile Yahweh alivyotuonesha tuondoke kutunza sikukuu zake kule Jerusalem, tukatunze jangwani, ndivyo vivyo ilivyo sasa anavyotuonesha kwamba ni wakati wa kuingia jangwani.
You have to separate from the society around you.
Lazima sasa tupasa sisi tukaanza kujiondoa kutoka duniani ama kutoka zile jamii ambazo zisizompendeza Yahweh tunazoishi kati yazo.
You have to figure out how to survive when you're not allowed to use paper money, which is coming very quickly.
Yatupasa tukapata kuweza kujua jinsi tutakavyojikimu kimaisha wakati utumiaji wa sarafu ama pesa taslimu utakapoondolewa.
You have to be thinking about barter system of trading something for food or whatever you need.
Yatupasa sasa tuendelee kufahamu na kujua ni jinsi gani tutakavyofanya biashara ile ambayo ni ya kubadilisha mali wakati mfumo huu utakapoanza.
And we have to trust in Yahweh for the times we're living in.
Lazima sasa yatupasa sana tumwamini Yahweh nyakati hizi tunazoziishi.
There were only two people, 20 and above, that made the promised land of the Israelites.
Tunajua kwamba ni wawili tu walio zaidi ya umri wa miaka 20 ambao walipata kuweza kuondoka Misri na kufika kwenye nchi ya ahadi.
Joshua and Caleb.
Alikuwa ni Yoshua na Kalebu.
And the Bible tells us that Joshua and Caleb had a different spirit.
Biblia yatueleza kabisa kwamba Yoshua na Kalebu ndio waliokuwa na ile roho ambayo ilikuwa tofauti.
While the other Israelites were afraid of the giants, they said, "No, Yahweh is with us. Who can be against us?"
Wana wa Israeli walipohofu wale majitu, wao peke yao ndio walisema ya kwamba tutahofu kwa nini na Yahweh yu nasi.
We have to exhibit that same spirit of faith in the times we're living in today.
Lazima pia nasi yatupasa tutaonesha hiyo hiyo imani ambao hao wawili waliokuwa nayo.
So we proved a couple of things today.
Hivyo leo tumedhibitisha masuala kadha wa kadha.
Yahweh is taking his bride to the wilderness.
Yahweh yapeleka binti harusi wake jangwani.
The Bible tells us Selah is the place, the mountain that Yahweh will protect his people.
Biblia inaeleza kwamba kilima hicho cha Selah ndipo Yahweh atapeleka watu wake.
And Yahweh says that the bride is black and comely.
Na kwamba Yahweh yasema kwamba yule binti harusi wake ni mweusi, tena akasema kwamba yeye ni mpole.
But the question is, will you be part of it?
Na swali ni, je, wewe utakuwa umeshirikishwa katika hilo jambo?
Yahweh bless Shabbat Shalom.
Yahweh abariki Shabbat Shalom.